Westside Music.
Welcome back, Bambi. I'm out. Chick boy. I just yes, hallelujah. Hata. Manyanga backbone. Cash flow. Ricky Maps. Bonnie boy. My head up, we watch it, kill him, and why you look up. When I keep us meneka.
Kupangika.
Wala
bivu atikela. Dezo debarwezi mimanje jizeka sabala. Kushikola performance ya pwile downi.
Wala
bivu atikela. 83 party ya pwile kila di.
Wala
bivu atikela. It's fun how this jizi vasala reina Sony.
Wala bivu atikela.
On my way to success vasala munyima.
Wala
bivu atikela. We pushing piva na kuivange parking ya pi.
Wala
bivu atikela. Chikela, why chikela?
Wala
bivu atikela. Kumona kafyu changwa kwala. Kugumona na pambia mwasotwa kupanga madola. Kupenga ngupaya na kashi, magelo wangu kave. Rita street, wagai na wagelo wangu lumpe. Akutunga lubondi mashoni na kulanda jila. Vizini kasetema wangu mwona mosia. Chikela, chikela wuu.
Silo, homie, DJ Shadow on the 1-2.